na mingi mu bulamu ebitunyigiriza ne twetamo olina tuko kwejjusa olunaku lwe yazaalibwa abantu bali mu kusoberwa lwa mbeere tabanguse si muto si mukulu obulamu obufuuse busibu mbeera yesenongeetuka tutulugunya subiri affe yonna nelikwawo tudaga tukume Yesu wali enembeera si ya lubeerera mbeera yesenonge tukamya tutulugunya subiri affe yonna nelikwawo tudaga tukume Yesu wali enembeera si ya lubeerera. Siwe biri na bagaga tebali na mirembe betula banga banyo bulungi bali ne bibasumbuwa loni za banka zibauba ebizimbe babitwala kajabo olaba bakaba kaje kumwafu ne chikenda wana mbeera yesenonge tukamya mulame tutulugunya subiri affe yonna nelikwawo tudaga tukume Yesu wali enembeera si ya lubeerera mbeera yesenonge tukamya mulame tutulugunya subiri affe yonna nelikwawo tudaga tukume Yesu wali enembeera si ya lubeerera. Sirwe yako limirwa esanyu ya feli yako ma na ye tusabe katonda embera jinza atuonyo bulumi wetulimu atutwale museye mirembe mbeera yesenonge tukamya mulame tutulugunya subiri affe yonna nelikwawo tudaga Yesu wali enembeera si ya lubeerera mbeera yesenonge tukamya mulame tutulugunya subiri affe yonna nelikwawo tudaga tukume Yesu wali enembeera si ya lubeerera tukume Yesu wali enembeera si ya lubeerera Yesu wali enembeera si ya lubeerera.